le magazine parlant de l'environnement.
Haybude to le leydi malindi fa handen ko heewi ana heddi ko hande golled le nokko non suudu humnino kabar laaba le nokko hollitiri wiide ko heewi jabarnde fu wi jeewe yalla hono kuddede kan bayntirede so dum moddintine kasen kedde himbe le bamako do ko cifi do hen
mi andano le leydi malindi ko waytita tunnel kan e manaji ana wodi ngako andu min tan na famu do ana momni sanne sabi waytide tunnel de manaji di ana laabina hawalu ana wawi hokkude himbe ko golla uyture rafi hebude ko golla dum le waiti gol tunnel de min tajori min keba kuddeji goddi njaafudi hawalu odu arenete min andi le leydi malindi waytide kulleji faahi fu ana wodi ngam min ka ko jimmi hen sanne ni woni waytide manaji di so wada goddu idum wawi latade sababu rende hawalu idum wawi latade sababu rende bibbe adama en rende dabaji dum min andana wonnyalo ma gondo to mo kulleji baytitede yambintene mudum ngam min andi tan dum huna nafore sabi idum wawi yirude faabaade laabal
nyalo ma hande o do bomo ko do kanko noddirte do Kumba Jakite ko heewi jabaadan yana hokka yamo deedo tuulele dum non pine ngaji kanyo ko nande muudo ko mo intinta so wada ko parirte cuudi
mide
mbayta kulleji fa heefu uri fu pine ngaji mide mu imiradi taabe kulle wo ko suka wa fejirde mide mbaawi nawtorade dum ngardinira nukule fa yetto biroji
Kumba Jakite holliti dan haaja laamu o fa bo dum
wala fu ballikum mum kebata yude juude laamu fay hunde wala hakkune am de waawi wiide wala ko hebete sanne en golle de gondi fewde tiddalaji nawdi ne odo wakkati min gala kinya ko sotte ko du ana fandi
dati goddi kasan gonde yaltinede le leedi ndi yaldido tiddalaji ana pewte ko nayri bangal bonude hawaluji non kanko no dirte be nyakara dambilo hollitiri wiide
ya de disposition ki
won tabere ji gondu di bamere won goddi di jukkude ittade min minditike tawtere politique leydini bangal laabal gotule sababuji jofudome binditaade dawtara ne ni woni fa min baawa teddinde kolle waytidde tunnel de manaji di won tobbere jofado do golleji waytidde tunnel de manaji di e politique kesso laabal mide anni gollijidde golleji fu gondi e muinde yewide fayeto nawtaraade manaji di
Docteur Sidi Lamine Bagayogo andando kabaru hawaluji o hollitiide bantude dedo kudde so moddintina dun an moddi hawaluji di sanne o wi dum e tawde fu wajibu sina laamo wattale hen koyde mudum
waytide tunnel de manaji di e tabere lobbo wayti gongol e wajibi hunde fu ko wonto ko wayo hadde leji ni fofude no moddiri an hani itede e de kani itede yela hawalu e leji dan haba fofude no moddiri
miccitede wi do bamako do tan tunnel ko juppete an buri tonuji ujnere teme joyi ndiyammeje tunnude ana buri millilitre ngaji ujunaji temedere non suudu humnino kabar laabal leedi ndi hollitiri wi so kaddeten e kabaruji meden jogiide to hawaluji yenji jeddire warore
le magazine parlant de l'environnement.